unajua uko na nini for a woman?
I don't know.
You don't know?
Yeah.
Exactly, you don't. You don't. I'll let other men out there prove to you. Mesikia?
Okay.
Yeah.
Tatizo uzuri wako umekupanda kichwani mwako. Unaona unita wengi wanakutaka wao kutwa rojuju. Unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa. Mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo madema na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia.
So in short, ata ujali?
No.
You're not going to put any effort?
The thing is that I think the grass is green on the other side. Okay? I'm sorry for wasting your time.
I am the one who's been wasting my time with you!
So good. Oli
walo na liwe. Oli walo na liwe. Oli walo na liwe. Oli walo na liwe. Oli walo na liwe.
Pengine tu kwa ndoto, ukitha nitakufatilia. Yamenifika hapa kwenye go, mdomoni anakaribia. Mapenzi ya mani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo madema na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Oli walo na liwe.
Vicky Bundy.